Well, well, well. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kings Brighton, and welcome to the most awaited show, the most awaited episode of the year 2024. We are doing the Uncensored 105. This is one of the most amazing episodes that you are ever going to hear, because now today we are going to talk a lot, we are going to talk about a lot of stuff that we did way, way back. Because before I introduce the guest that we have here on studio today, yesterday night I was going through like some conversation on my WhatsApp, and I was like, wow, we were truly young and stupid, and the things that we did, only God knows. In the meantime, I have this amazing guest with me here on studio. He's going to introduce himself, and then we'll get to know more about him. Karibu.
What's up, guys? It's a boy room, you cover your lover supervisor anytime, any day. Boy, mwale safi, lakini kienyeji, manze. It's been long, manze, tumeka wa kujoku, lakini ndoa, sisi tumekam nama. Ile ngoma ya ule mdeni.
Unashanga umekam na party member kumba kuna handbrake.
Ile. Ah. Hey, man, it's been long, manze. But we are back to Merudi, and hope you enjoy Kenya tutasem. Si hapa waoni.
So guys, I wanna go through like some amazing, beautiful topic with Romeo Cavio over here. So let us just delve into this, like manze tuna ingia tu mara moja. So first thing, what is your immediate turn off ukiona dem siku ya kwanza?
Nikimuona ama like
umeona dem, like ni first time you're seeing a lady, like this is the first time you're seeing a lady.
Yeah.
What's the first turn off, manze? Ni nini tu itaku turn off?
Man, mika una look, bro. Eh, ka una look. Ya, lakini yes, ya kwanza yu ni ya pili. Ya kwanza ni suru. Ya pili ni look, mzee. Unaweza kuwa na sura alafu tena umenivalia Toms kwa mguu bana. Acha ujinga. Unanivaliaje Toms kwa mguu bana? Acha ujinga.
So, in short, yeah. You're going to say de mwenye ajui kupiga look manze
hey, sawa. Hiyo jo, hey, bro.
Na unaweza chukua de majui kupiga look umfunze kupiga look.
Hey, kidogo kana najua kiasi. Hapo tunaweza ongea, lakini man. Tena kumuanzisha tivai. Kumbe ya anavanga leso, kamisi nini. Tena unaanza kumchukua tisiji. Nataka uvae hii cargo pant. Itakutoa fiti. Mimi sinanga hizo vako.
A quick question. What can you do if you get to notice that your neighbor ama your crushy is a sex worker?
My neighbor ama crushy.
Yeah.
Neighbor mi sina shida. Acha tu haya afanye apige tumbo kake safi. Apige tumbo kake safi hadi akiniambia na mwambie naweza connect kwa ma boys flani wenye wanapenda hizo vako kuletea clients. Lakini ke crushy bana anaweza niumiza roho jamani.
Sema bado tu hapo. Unaweza nini ukipata deni yako Tinder?
Tinder.
Yeah.
Sasa unajua siwezi jua sasa alijoin lini ama nini. Maybe akudelete
like, account. Tinder ako online.
Ako on?
Yes.
Siwezi fanya kitu, imagine. sasa ndafanya.
Nishtua iwezi ku...
Yes, inaweza nishtua, lakini sasa like ndadu. We mbona uko Tinder? Na pia mini. We umeenda nini kutafuta Tinder?
Literally, that's the same question I was asking. There's this day, a female friend, uh-huh. I come, akisema, your friend, amefanya ABCD, imagine ako Tinder. Then I was like, manze yu si poa, you know when you ako Tinder, ni watu wenye natafuta people to be with, and all that.
Mine.
Then I was like, wait, umejuaje ako Tinder? Because Tinder si Facebook, yenye utaona kwa simu ya mtu.
Tinder ni walio chaguliwa, nika wale wenye wali.
Exactly. Like tena si kenye nasema ti unaona like naweza sema nilikuwa na Facebook kwa simu yana ni Facebook ni kitu yenyewe mse hata anaweza enda cyber login but for Tinder you have to be uko kwa simu yako uko peke yako kwa crib ama uko na ule best yako ule trust me. So unajuaje ati si nilienda huko ulienda Tinder unakuja kuniletea complaint that your man is on Tinder. Now the only way that you got to found out that he was in Tinder is because you joined Tinder you yourself.
Yeah, send me a design.
Now since tuko kwa online and all that, what's your take kwa long distance relationship ama long distance love?
My take as in aje?
Like take yako ni gani kwa kukua na demo ako akombali na wewe?
Hey man, hiyo mi kwanza siweza angi na nilemeanga.
How?
Hey, long distance mzee. Alafu iko ni ile like long distance yenye hadi inaweza pita wiki kaa tujaonana.
Ngoja.
Bro,
lazima uone wiki.
Eh, hey, mimi lazima nikuone wiki hadi kani once per week mzee. Eh, hey, siezi maneno. So, kinicha jaribu.
Unamaanisha mtu mwenye anaona mpoa wake mara moja mara mbili kwa mwezi?
Eh, hey, manu anaumia.
Aumi yako sana.
Yako sana, so labda ni rebel. Eh, mi lazima nikuone maybe once per week, kani mbaya. Once per week.
So kila wiki unafaa uone mpoa.
Eh, hey, man, juu eh hey, man, long distance. Mimi nishajaribu, si ati nasema.
Nishajaribu poanga.
Nishajaribu man. Niko na mani wezi. Eh, hey, man, demu muone bana. Anakuambia tu I love you and I miss you. Amuona ni aizi wezi mzee.
Unaweza kubali kukua kwa open relationship?
Ai, kabisa.
Wewe na demi yako mwenye unapenda?
Mara tatu,
demi yako mwenye si, unapenda?
Siwezi, okay, kwangu, like...
Azi, si we peke yako,
Mi labda mi peke yangu.
Yo si, sasa yo si open.
Man, unajua sasa wewe anaweza nilete hapo mwanaume ati. Kichoku open relationship. So, this is my best friend. Mwenye tunashindaga naye sana. And we do things. Unajua tu besties.
Chubwe.
Yeah, man. Neza kudunga.
Right.
So, yeah, design mzee. Hey, like. Sazi najua mde mana haa mzee. So.
Ah.
Mi kwangu.
Bro. Unajua wasichana mzee. Kakuna wasi harmless.
Le, akikubali, like akikubali.
Ah, zi. Mi siezi agree kugo na iyo open relationship. Polygamy sawa, open relationship zi.
Lakini open relationship hapana. Eh, uwe demu.
Ile anye, unagree na demu yako ni aje, situongeze mwingine basi.
Hey, tu
mimi na huu mwingine.
Ah, iyo design, iyo inaeza.
Iyo, kama kuna hii.
Lakini open relationship bana, hapo ndo mtu upatanga ukeli.
Yeah,
ni wate mtu, naenda tu, kila mtu, kila mtu wako na shughuli yake.
Tanga, tanga, hapo.
Nienda hapo.
Ni nani ya ali, nipa uko.
Ni mbaa, iyo inaeza. Like, ina depend, like, si open relationship, tuseme tu design, like, mzee aneza, aneza. Ah, open relationship hapana mzee.
Hiyo
inaweza fanya.
Kari wahu?
Mhm.
Ama Nikita Kering.
Eh, mimi ama dem like si type yangu. Like zi, si type yangu kabisa. Like
pull up.
Wana hiyo taste flani.
Pull up. Rewind. Kari wahu ama Nikita Kering?
Hakuna bana. Labda kwa kuimba ama content ama ni. Ai, zimia zizi type yangu. Ah, like wa zizi. No. Adi Aziad bana. Mia
like sasa shiwani Aziad. Unaletaje Aziad kwa hii conversation?
Like how like wako sawa lakini saa
si taste yangu. Aira star.
Bas hapo sasa tunaongea.
Inshallah napenda wasichana
petit. Man, spendi vitu zenye zinafurafura hapa bana. Unafura nini? Kwani wewe umepigwa mawe kwa mguu na fura mapaja? Spendi vitu zaweza kufurafura man. Spendi like mimi napenda petit things man. Zenye unaweza beba like unapeleka kwa kitchen na unamwambia man, "Uniandalie." Eh, lakini hao wengine wakubwa kubwa hapana, mimi sidai bana. Ah, naweza kuua.
Huwezi kuua.
They can kill you. No, mimi sidai. See, I like I kwangi test yangu kwa seka. Like test yangu si hiyo. Hivyo tu mimi sina bad nini bad vibes ama nini at least jina watu sema.
Lakini hawakubali.
Wako tu fine lakini si test yangu.
Eh, unaweza kubali kukua, unaweza kubali kukua.
Sorry,
nina natafuta
kwa
nyumba ingine, kijana anaitwa
Kolo.
Sorry about that. So,
unaweza kubali kuwa.
Unaweza kubali kukuwa vulnerable kwa relationship.
Ina depend pia ni venye pia yako like. Mi by the way mi like kwa relationship ina depend na venye wewe ukinipea hii like ukinipea hii mimi napea hii usipo pia tunaenda na saa hiyo design siwezi sema ati naweza kubali labda nikubali labda kawa yeye mkubali mimi ni mzuri mzee mhm
so huwezi kukua vulnerable kwa relationship
naweza.
Unaweza kwa vulnerable kwa
relationship? Naweza. Si nimekuambia like ina depend. Like ka pia yeye anaweza kwa vulnerable kwangu. So una.
Okay. Mm. So dema
si ati si ati
akikubali kwa vulnerable unakuwa vulnerable.
Eh.
Akikataa unakataa.
Tunasonga songa, tunasonga hivyo. Eh. Hiyo design.
Take yako ni gani?
Mhm.
Kwa Valentine.
Valentine's Day. Valentine ya watu ushago bana. Valentine ya watu ushago na watu nyaku Dubai. Siyo nye tuko katikati. Tulie tafute pesa kwanza.
Umesema Valentine ni for the extreme poor and the extreme rich. Si wenye tuko katikati.
Man, si wenye tuko katikati man tuache tu. Valentine ni ya watu ushago. Na unajua saa, like, so are you updated? That's why nasema. That's why nasema ni ya watu ushago. Kuzwa wakuangi updated. Tuata juanga tu Valentine u-celebrate. Wanga na watu uvanga red. Si hivyo ndo kitambo watu walikuwa, like, most of the people walikuwa nava red, you did 14 Feb. Watu wanava red, like, Nai, watu wanava red, Nairobi. Lakini siku hizi, uwezi pata msiati ya meva red, labda tisemekane ndade. Yeah, sasa unaona, sasa tuchago, like, nikoshuo kiendo utapata, uneza pata, boys amepiga look yake red anaendea dem fulani amedunga dress fulani red ai na kamisi nyingine fulani ya red shosha yake alimwachia ah sasa
mbona
kamisi ya red
hey.
Kwani je una kamisi ya red
bado hizo vitu ziko
ai ushago bana.
favorite sex position yako inakuwa gani
your favorite? Labda msichana ni ride. Nisipendi kufanya kazi mingi mzee. Kaa ujui, enda huu. Huko mbaya lakini ni hiyo man. Hiyo huko anga fiti man. At least dem unapata dem pia anajitosheleza kivyake. Si unajitosheleza alafu unaingia ingia. Hiyo design. Aha.
A girl approaches you and insists on having sex with you.
Mm-hmm.
How do you go about it?
Isiezi mzee. Ndio nipe kaswende. Ah, izi, yezi. Nizi mraisi. I'm not cheap. Wala, isiezi. Oh, na yes. Ati dem tu anakita. Mambo, natamani niwe unibake jameni. Ah, zi, uongo mzee.
Unaweza nda report dem akikurepe.
Kureport?
Eh. Yeah.
Dem moja.
Wawili.
Hai. Hiyo ni threesome. So una report nini threesome shuali?
Okay.
Una report nini?
Wali kurepe.
Does that really be rape?
Wali kurepe. kwanza uoji unaenda hivyo ndio
afikie unaenda hivyo like venye wanaambia wangu usioge enda hivyo na ukita ka unaweza umguare ndio baki na nini
hai
nini bwana
wewe kwanza hiyo atumguare unashika tu nywele back shot steady
ana kurep mbaya mimi siwezi report like but ina depend na ni nani amefanya hivyo eh hey, kani mtu mwenye sijui bana eh hey, naweza report bana
lakini mtu ujui of course mtu ana kurep ni mtu mwenye ujui
azi
basi yeye pia watu wenye unajua wanaweza
yes ndiye
wanaweza kukufanya mbaya. In the meantime guys, thank you so much for tuning in into this amazing beautiful episode 105 of Uncensored. Stay tuned for 106 manze, where we'll get to discuss more about the stuff the high school and all that. Adios. Kwa kitu kuambia,
hey Taboro Mikavel here, you love us Pavisa, end of follow
na
kila
single
pahali.
Ako single.
Hey,
ako single
siko single bana.